Uganda yegayise ku nsi yonna okukuzaana okufumintiriza ku lunaku olw'akawuka akamukenembya olumanyibwa nga World AIDS Day. Emikolo gino gibeeregale mu disitulikiti ey'Bushenyi era nga giyindiire ku kisaawe ekyakazinda. Butini minisita ag'ensonga z'obwapulezidenti Honorable Babirye Mirie Babalanda ono akomera bannayuganda nti Uganda neeteefuteefu okusigala ng'ekavuudirira ebyo ebitongole byonna byonna n'amasupaatala agali okola ku nsonga edd'okwirandaba n'okubeesabeesa abantu abalina akawuka ka mukenembya era nti enteekateeka y'okubona nga bakanza obulwaire buno ey'omwaka gwa 2023 ogunaatuukira ng'ekizibu kino kimaze okuba nkiyigeeraku. Ono mukyala Babalanda agire maiso yakuba nti ekimbe ekyakawuka akaleeta mukenembya kw'otaire n'obulwaire obwakafubankani tuberculosis obubonabona gavumenti eri kutaamuyina eryanyi okubona ng'esobola okuba nga egema agaagalemye. Ono akuba nti buti amakerenda omuntu gaasaina okuba nga amira gaagegezaako obusungu obwakawuka kano agamanyibwa nga ARVs mu masupaatala agakaaliyo era nti bo ng'abali mu gavumenti bali kulwana masadha okubona nga bagemagana ne minisitule evunaanyizibwa ku by'obulamu okubona nga babunia obulezi buno mu masupaatala yona yona era nti ezira muntu yena yena asaina okuba nga afuna obulezi buno era nga ezira muntu aidha kuba nga aloberwa oba okususolebwa kuba nga ageebwa obulezi buno. Bino byonna byonna minisita Babalanda abyogeire nga omumyuka w'omukulembeze ow'eiganga Jessica Retired Major Jessica Alupo naidde okubona ng'akiikirira omukulembeze ow'eiganga Retired General Yoweri Kaguta Museveni ku mukolo oguyindira ali ku kazinda grounds mu disitulikiti y'e Bushenyi era ng'omukolo gw'olunaku luno olwa World AIDS Day okuzibwa ghansi w'omulamwa ogukoba nti okumalawo ebyonna byonna emiziziko egiyidde nga giremesa abantu okubona nga basobola okwibumbira okubunya amakubo g'okumalawo akawuka ka mukenembya. Babalande era wabula akoonye ne ku nsonga y'okubona nga abaana abali mu myaka emigendera obuli emivubuka ndi n'abali singa okuvugira kwa kawuka kano okweyongera mu eiganga Uganda wera nga gavumenti ekoze ekisoboka okuba nga ekalwanisa. Akoonye ku nsonga d'ebyafaayo tinini akawuka kano kaidda kaatandikira kale mu disitulikiti y'Rakai bahagulika eriina erya siriimu era nti omwaka gwa 1985 awoonye bakakensa abanasayansi abasaba abakugu be baatandikira okukanoonyengerezaako badde baakizuula nti kano kawuka kasansaanyizibwa mu ngeri ya kwegadanga otambuza omusaayi n'ebintu ebindi. Jino Yoweri Kaguta Museveni nga n'omukulembeze ow'eiganga lino awo we yasobolera okutandika okubona ng'alwana masadha okwebuuza kuba ku gw'ab'endawulo okubona butya bwe bayinza okuyamba omuntu wa bulijjo okumalawo akawuka kano. Walutuukira olunaku olwaleero gavumenti ng'ekoba nti abannayuganda abawera kakere kalamba n'ekitundu n'abalina akawuka ka mukenembya wabula nga omuwendo guno bw'ogeraagerane n'emyaka egyeira gwidde nga gukendeeraku. Olunaku olwaleero abakulembeze ab'endawulo obuli abakaba ba palamenti abasobola okwogera ku miradi y'eno Baba Fama bongere okuvaayo baategeeza n'okwegemba bamama bonabona obuli ababali amabunda okuba abeegendereza ku mbeera edd'okubona nga beegala okusiiga abaana baibwe abali mu mabunda akawuka ka mukenembya. Dr. Ruth Ssenyonyi olonga ni ssentebe wa Uganda AIDS Commission ayongere ku eroboozi ng'ategeeza nti bo ng'abakakiiko aka Uganda AIDS Commission bali kugwana masadha okubona nga bataawo buli nteekateeka okusomesa abantu ku bugwa obw'endawulo okubona ng'obuli mwana azaalibwa nga maama ng'alina akawuka kaleeta mukenembya tebakamusiiga.
Having 4,700 people being born last year with HIV is still a high number and it shows that there is still work that needs to be done. First of all, we need to make people aware that when you are pregnant, you can pass on the disease to your child. And if you are HIV positive, a mother pregnant, you can pass this on to your baby. But we can also prevent. I said there are three ways this baby can get HIV. First of all, in the stomach. If the mother gets anything like malaria, has a fall, there is a possibility of a baby getting the disease. So this mother who is HIV positive must be suppressed, must be on medicine so that she is not able to pass on that. So if she's HIV positive, she needs to be on medication.